la journée de toilette
nyala de dofi labal kany e nyegeje de endan hun non ko watte batu hitande fu dum du gam batte alle yewtinaade ko heba wadede der leydi ndi dofi majum kany e tewtude laabi mosola gandal leydi men niger doni himbe heewbe fu njaatana choppinowo e der batamaaje jangirdeji ujunaaji ujunaaji ngala nyegeje den endan doktoroje duno wodi kew ngala nyegeje den nokkuje godde kawtaade hono luumo wordi ni atan wala fu nyegerto himbe filoyto no wodi jaati baade di ngala nyegeje det ko hitande du konna fu mi yanta en beedo yaade non rawane dum wona nan himbe miliyoji sappo e joyon e himbe ujunaji kemi jeddon hitande hikande dum yottodo miliyoji sappo e jeego kan woni tinnaare fu wala na wade do mudum dum heba dum fondita fi labangal endan kanye mojjinde ngurdan himbe dum duno wodi gacce mawdo ko wawi waddude yaade e himbe ben far cellal mudum em e fahande du far arzu ko duniya fu do kero ko no golle gam batte yaadu yeso hebe to nyegeje de kanje goni ngurdam jaati himbe rafi majjadu hun non ko wawi waddude nyawuji bondi yaade e himbe ben endam ya maaywa do nyaw ngu wala safare
e a mourir de maladie incurable
nyegeje foti jangirde fu handi tawri
on peut pas
dum wawa halde e do dimmam alla e jawdi ko te fa golla dum wala anya wala har TikTok endan nyegeje jeego han tawle lekkol fu rewbe tati worbe wanne tati jangirdeji gon ngala nyegere fe wotere dum wadi se himbe ujunaji won ko taba andar jangirden be jahanni be choppinowo e der basamar no endam
dum woni sadarma ko tukabe rewbe deni tawi jangirden gala nyegeji
ko buri fu bonde e majjuni woni labar har fila ko dartu sukabe rewbe ben sabu suka debbo fu njottido dubi 10 to 15 lewru fu sende yi tuni hayla mudum se tawama wala to jomum hebot fa laptina hore mudum sey suka debbo wada nyalade ko to jeddi hebata warde lekkol sey isama lewru fu jomum wadam balde jeddi waray ele hita na way wadde lebbi dinna lebbi tati ko tawte jomum hebay warde wadi jande mudum de no wodiri rafi ndiyam kany rafi nyegeje sadorma mawno yaade e kambe suka be rewbe endan sabbe ketta be ngada jande mabbe na hanere no wodiri
aujourd'hui perturbe la scolarité de la jeune fille
si tu parles ayo le